Izikhonike zesibili isahluko 16 verse 1. Ngonyaka wamashumi amathathu nesithupha ukubusa kukaAsa, uBahasha inkosi kaIsrayeli wakhuphuka ukuhlasela uJuda, wakha iRama ukuze angavumeli muntu ukuphuma nokungena kuAsa inkosi yakwaJuda.
Verse 2. UAsa wakhipha isiliva negolide engcebeni yendlu kaJehova nasendlini yenkosi. Wathumela kuBeni-Hadadi inkosi yase-Aramu owahlala eDamaseku wathi, Verse 3. Kukhona isivumelwano phakathi kwami nawe, njengalokho sasikhona phakathi kukababa noyihlo. Bheka, ngithuma kuwe isiliva negolide. Hamba waphule isivumelwano sakho noBahasha inkosi yakwaIsrayeli ukuba asuke kimi. Verse 4. UBeni-Hadadi wayilalela inkosi u-Asa, wathuma izinduna zempi yakhe ukuba zihlasele imizi yakwa-Israyeli. Zanqoba i-Ijoni, ne-Dani, ne-Abela Mayimi, na yonke imizi yokubekelela yakwa-Nafetali. Verse 5. Kwathi lapho uBahasha sekuzwile lokho, wayeka ukwakha iRama, wamisa umsebenzi wakhe. Verse 6. Kepha u-Asa inkosi wahamba naye, wonke uJuda basusa amatshe aseRama nemithi yalo uBahasha ayelakhe ngakho, wakha ngakho iGeba neMispa.
Verse 7. Ngaleso sikhathi kweza uHanani umboni ka-Asa inkosi yakwaJuda, wathi kuye, ngokuba wencike enkosini yase-Aramu, ungencikanga kuJehova uNkulunkulu wakho, ngalokho impi yenkosi yase-Aramu iphunyukile esandleni sakho. Verse 8. AmaKushe namaLubi ayengesiyo impi enkulu yini inezinqola nabamahashi abaningi kakhulu na, kepha ngenxa kwencika kwakho kuJehova wawanikela esandleni sakho. Verse 9. Ngokuba amehlo kaJehova aqalaza emhlabeni wonke ukuba abe namandla kwabanhliziyo yabo iphelele kuye, wenze ngobula kulento ngokuba kusukela manje uyakuba nokulwa njalo. Verse 10. U-Asa wacunuka ngomboni wamfaka endlini yezitokisi ngokuba wamfutha ngenxa yalento u-Asa wabadlova nabathile babantu ngaleso sikhathi.
Verse 11. Bheka izindaba zika-Asa ezokuqala ezokugcina, bheka-ke zilotshiwe encwadini yamakhosi akwaJuda nakwa-Israyeli. Verse 12. Ngonyaka wamashumi amathathu nesishiyagalolunye wokubusa kwakhe u-Asa, waba nesifo ezinyaweni zakhe. Isifo sakhe sasinzima kakhulu, kepha akafunanga uJehova esifweni sakhe izinyanga zodwa. Verse 13. U-Asa wayeselala koyise, wafa ngonyaka wamashumi amane nanye wokubusa kwakhe. Verse 14. Bambe lemathuneni akhe wayeziqophele wona emzini kaDavide, bambeka embhedeni ogcwele iphunga elimnandi namakha ezinhlobonhlobo alungisiwe ngokwenza komthaki, bamenzela ukushisa kwempepho okukhulu kakhulu.